Zanzibari na mama ke Tanga Tanga anavyo nide ekea ha wake nipo chakali asiwezi Tanga Tanga so kwa navyo nipe betea ha eh akule na nifikisha gasi pajui ni mukeni mara mina kufa eti mara nazinduka yani kila naponi kusaga na kusaga usemi ati maji para kupwa maji kuja
Penda kweli sawa humkumbatie sana watu wengi macho juju L-O-V-E-Y-O-U na kupenda nda kupenda kwa konsha kwa su
kila kitu kina boa ikiwa hauko around siki haupandu utasikiza kila sound weka movie na kutoa nothing good to find when you're not around no precautions twende chin dip kiss love potion let me take a sip maniziba masikio na mdomo manifunga zip manifumba macho yote so kitu chip chip trip trip malaika umetua kama likuwa na fall down umeninyakua umeyatuliza maji mpita njia aliatibua alicho shindo mwingine umekuja umegundua mbona na nalewa bila kunywa vitu unanipa mama na